baby, 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 I miss you, baby. Najuta kiburi nilichojitia mwenzio, maumivu yamekithiri, sio siri, na wendo kimbilio, itaniua sio siri, itanitesa ya mapenzi minyo, kama kosa nimekiri, baby nisamee, weza kuriwe kota mama, nona tu kara avijapo na vidonda mama, umesusa bu na kosara. Sweetheart, sweet love, nimemisi kukukumbatia mwenzio, apana jizo na wanjulo, nimemisi kisi nyambeli ni wako jio. Kosa wanjo, G-baby, 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 G-baby. Wakufa kuzika na tuendo tepe poni wewe. I miss you baby.
Anahisi kama ndoto, kama shetani ndo alitupitia. Kweli kiburi utoto, hata mimi nilikumisidia. Uja na maji ya moto, ama ndo yanatumwagikia. Kweli mapenzi utoto, ndo inatufunza dunia. Mina kuja tena bebe, kukusamehe sina budi. Mimi nisha include makosa yote. Mina kuja tena silo, usifanye tena kusudi. Nimeamua nirudi tuishi wote. Na vidonda baba,
susabu na kosara.
Silo, silo, you know this love was sent from above. Apologies to no one true love. Baby, sometimes I wish to have you by my side, 'cause you know you are my
G-baby, G-baby, G-baby.
Baby, baby,
nisame, nisame, eh.